Studio Tamani, Alhaji Malifu. Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe heddi be jamwali modo hede ngone bete alkamisare jitti lewru juin hitande 2023 yamde e jena yottike duma e jamweli leila amadou wansa ousmane nyal dula kabaruji do gagni kante to gongi jande to walde sukaɓe l'école Mali metta e darugol jande dow dowre hoore mabɓe koldiwiɗe eɓe jaɓa bonnitinde imagoji bak gollirde hoto autorité des communications ana wondi e jangininde nantinoɓe kabaruji banggal yettingol kabaru wate référendum sappo e jetti lewru juin du nde jande balɗe tati fuɗɗi keñen haɓugol e heyɗere ley Mali humaniɓe golle muɗum kaltiɗi ana gondi e haltidinde dow sarɗiji no keɓirta jawdi e darontodi guure ɓa talka ko haaɓe yoɗi woni sembe kabaruji ɗi mbiyata ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Jangoɓe jande dow dowre ana mbajimbina jande fuɗɗita ɓe kolliti metti maɓɓe e darugol jande dow dowre ko yahata lebbi jeenayi joni fedde sukaɓe l'école Mali ɗum woni ayama holli tiwide sini o tiɗalla heɓanaka jogola eɓe jaɓa bonnitinde imagoji bakka fa soɓe maɓɓe ande ko laati fuu musel e janginoɓe jande dow dowre kañen kay himmeji mumɓen ɗi kay kuncanaka hoore tafon fa ɓeydura eɗen fam keɗen Oumar Waygal e Sidi Sidi ɓe
kanko noddirted Amadou Mayga goote laamiɗo fedde AIMD o hollitini ñalawma hannde ko nayri banggal jande dow dowre ley leydi ndi tiiɗalaji mawɗi gondi e matede le ko warta koɓe garan yaltinde dow hen ɗati
hollitimi oɗon imma draji hadde bague on waɗede hikka saabi cuuɗi l'école dow dowji ana heewi toon sukaɓe l'école heɓɓe bague hitan 2022 fa hannden ɓe heɓe fuɗɗade jande toon caggal muɗum cuuɗi l'école dowuji jogaji ɗo Anton Kassine a tawan janggoɓe cuuɗi primandi duuɓi tati an toon mais fi dabiriji fuu yalla laamu on ana heɓa heɗo amen tewta honono o torra huncirto nde cuuɗi l'école dow dowji e leydi mendi
ko nayri banggal kamɓe jangguinoɓe ɓe mbi laamu o jaati wono ko jaɓa huncande himmeji mabɓe ɗi hoore yeebiki ɗum sanne du docteur Aliou Diarra secrétaire général fedde Cinesip
guiddile immadra amen arandira ko mi waɗi majerne fa hannden kaldal koral fo waɗaka ɓamde sappo jeɗɗi lewru février fa ñola men hannden mais fi dabiriji fuu yalla men kaɗe laamu omen jooɗome kalda ɗum heɓen laawol ga yimɓe lobɓeɓe immiken yetti amen ana wondi fiide dabiriji honene fawirta amen yalla o tota ana hunco hone misali commission goto ana ponge ɓe yettike amen yalla mi heɓame kalda e laamu on
kamɓe musengaɓe wonduɓe wadde nde ɗon murtere ɓe mbi himmeji mabɓe ko nayri banggal jeenariji tinno huncene hoore ndenagu mabɓe du dabareji pied dow hen ko nayri banggal jande dow dowre
sakiraɓe holtino wiide ɗi kabaruji fo ɗo mbawi heɓude dow ɓembe andeɗe ɗo hella amen facebook kañum compte twitter
keɗe kabaruji waltigol ñugal caɗal ngal dow studio Tamani
humpitinde fa faamu heɓe
kalden fa pamre
studio Tamani
ana faabodira e kabaru référendum 2023
ɓeydinde journaliste infamu dow va dokka kabaruji lobbi e wode référendum kanɗo waɗede sappo e jitti lewru juin du ɗum fanda jande balɗe tati nde hoto autorité de communication huncane hoore ko yahata journaliste en capanɗe nayon kawri e nde jande keɗɗen Mamadou Sama Seku e Sita Sidi ɓe
gollirde mawde humanide kabaruji holti widingal ɗo kawrital na jogui nafa mawɗo saabi ngal latto sababu heɓude kabaruji dartiɗi fodde wote nugal seraji e wattu muɗum fay caggal muɗum keɗen Nasidou Sissouma goto e golloɓe nde ɗo fedde mawde hakka
o batu ana jogui nafa sanne saabi ana faabo journaliste en anta honono golleji mum en yeyrita nde ɗi woteji waranɗi waɗe ko natto saabe hadde en haalde haalaji yeddanɗi sariyaji gollal meɗen ga
nantitoɓe kabaruji ɓe holti beltai sanne kawrtal ngal sikki wala ngal latto sababu mum ɓeydoro faamu no hollitiri hewɓe mabɓe
cette formation
nde jande ana jogui nafa sanne wattine journaliste en ana haaja heɓde kabaruji hokka aduna journaliste fuu ana hani andude golleji kay haalaji ɗe hani haalde nde ɗi watti wotiŋaji sa watti wotiŋaji yo watti ko bala uji ɗi wawi immade
hakka holti wiide kawrtal gongal retanangal journaliste en gonɓe ley kedde leydi ndi nasarta nde ɓeydi wiide ɗum famingol dow ko wiyete fact checking waɗete e ley ko warata ko
ley kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗen ɗi banggal wote référendum ana henna faɗɗitingol la société civile kidal projet nuygal sariyaji ɗi to yam fuli latudu immadaraji wiide jaɓɓe ana gonda waɗede kañe e joƴƴingol la fedde es to santo Oumar Waygallo
ko yata pelle society civil en sappo gonde ley lamu kidalo kollitide jabanay no gal seriya kessangal be biso wote dana gado dube kollitan wiide be jabanay o do golle o de communiquer be gadi dun ley nay lewru jeendu le wud leydi nokko no dirteda bankasi kaaki ngotirdi yottiki ton ilali tati lewru jeendu yimbe wonbe tombe hewbe mabbe kollitide gottoto wiide jabini no gal seriya kessangal le sappo jitti lewru jeendu hitande 2023 nokko no dirteda san kaaki di jottiki ton e donti fa dun fecce fedde noddirtende eze de do joinama le joy lewru juendo hitane 2023 nokko noddirtede yamfuila imadraji tenude yimbe yalla no be jabini nuygal seriya kessangal fuddi ton ka nokko noddirtede banambali lamu kuli koro wala fu ko mata ton ko nayri bangal imadraji di
ko sabi chuboda ajabi ko sabi chuboda ajabai
o projet fonda lamu mali ko ka o mo be desembe hore jo leydi hamidou dumbia hore jo plateforme ini pour le non chalibe nuygal sare heitingo nuygal sare gal kanko halika hala e wi de fedde o projet ko ndar tat ko o projet ko ndartano e botu assise national o tedinaka kede ko wi argadure de facitanga momadou samasego
je dis non au
projet misalni ke oro projet o sabitan telaji kebadi li ko jabbi ko ngatana ka fi hakillo bawde mawde dum totta horado lidindi bangal nugal seraji 92 ngal waawi numude ma dun itude golle premier ministre o ta fay o landaki hakillo mako o musubo dun jogabe kambe juinede to sena sudu batirdu handu wattande hakillo kala gollata o mo jogi dun bawde modde numugol yimbede kanko hultata datidi leedi di hani lamede o wadun hayfede yeso sudu batirdu den hultino tan beedna ma sembe jati numugol yeso sudu batirdu sabdu sudu kay teta ma bawde kewde
es jogi hala
carte wote tan way wotirede e wote referendum kan do wadde sappo e jetti lewru jendu carte danti permis na du carte nina nafa modon yo fa ande ko jomu nyande wote de gollede humaninde wode joki o kabaru e wi ese carte wote million jenay woni ko mo ina tafon ana wodi fa golleji modon timmi and e gondidu nabede le region ngaji di fa be dure na famu kedden mustafa sisi kanko wonno horeje ese musa male sisi golandir makko du faccitango sita sidi
les cartes d'électeur tout individu figurant
fum inde mudun winna do talkal électeur ana wa hewde cartal mudun yalla wada wotiji jum ana wa imade tewtan hewta cartal mudun dabirdi fu fi ama handen di talki ana heba hokke be leedi mal fu be inde mudun winna le talguru woti ngaji di carte fu ko mudina hokkego mudun fuddigen nukuje mudu ana anda te nuku futu woti ndu watte nukuje mudu ana anda me be yimbe pelle politique yogabe yottibe amen lamdi so de carte du kabar mo biltike na biltaki me kalibe dabiri fu fiyama yalla italki ana hewte ko natto sabdi woti ngati
wadi
wattu de jawdi le gure ana beyde kebal e habude talka ko do go hakil malinko be humani be nyamdu njotiri batu fa ndarta pa bere jawdi gollerdi bangala darana de gure o batu ngado alal bareke nyen ana fawi do projet right to grow mo wallo vision ken hore do habude e heidere le mali jara fas ko hawrine o batu andi ko hebi ndo faccitango umar waygal sita sidibe
ngal do kawtal ko ni faana mudu fa be ngado noddango fewde jogibe bawde be tinno pabo ko nayri bangal nyamtuji non kanko professeur akori ag iknan lamir fedde no terezo malien de nutrition holitri wide
la nutrition et la
nyamdu lebbur kanyu faboto leedi yarda yeso gasa jeewi le ngel man handen kalse ko wattete e nyamiri ana famdi tegal mudu sarab ko heewdi wala bobde nyamne yibbe mu en mede wada di golleji wulitaade lam on yalla be fiyal dabiriji honne kalse dirte e nyamiri ko heeta jamaare fu sabso jamaare haari wona natto sabe kunjina kebal yarda yeso
irable et peren ko nayri bangal nyamde kany e labal yo tid allahji audio ko leedi malindi wonde fewtude non kanko noddirte Patrick Daniel gote lamir fedde noddirte World Vision holitri wite
le thème de refou attend sapo estedan yimbe wonko tampi sanne sabe lafi nyamri lubri jogabe ana tampi jati sabe hebde ko nyamata li leede medende sa yebi li leede Etats-Unis le thème de refou attend yimbe didon wel ane mun ko holliti fedde OMS do sabe hanne suben fiya dabireji gal di torraji mawdi ana heba hunjo
majeur fedde OMS nde imu golgol be ngati le leedi malindi imbi fu sukabe ngala duubi je buri torrade ko nayri bangal rafi beedo sukabe du fu le kire duuji di buri matete le teme dere fu idum bama noga e jetti fa yotto noga e jenayi
Hello zoom sira handen hamsetu ture halen hala nyamdu tumbutun kobe ko halta hala mo beta ko oyo buru fina tawa tumbutun kobe ko nodirte takula kede ko binen do facci tango momo sama seko
hono nyamduji tuwakube kewdi takula dun na jogi darja sanne bangal taiko yul to tumututum hono fuf un defete yu chondi frani mo jibirten jem tagal mudun kulintreji goddi ngatte hen yopude hendu wi fasede on don ko woni asulu daka takula o e wi kambe dunke embe tagal mudun ju intele four fa boya takula o na buri buru daka do woddi non holitri tubutun kobe so lamburu so kutungoji e kanye taiko yul madun fay wattu lewru korka yimbele hewbe na chora dun suudi dun no le mafe tiw hore mbalu madun liddi cokuyidi yo hakunde buri sapo sapo joy ba buri no resifa nyamobe holti wede dum moji dum weli dum welto dun no yafiri tagal nafaka mudum bangal nyamdu takula o yo fifina tawa tumutun kobe
sakiraabe do kadude kabaruji di beta ko ka andondi fu do mbaa hebude de sini on noddi numero 37321 holtinde on wiide do kabaruji studio tamani fu do mbaa hebude do application studio tamani mo mbawdo hebude do play store
malinke gorko e debbo fufu ana nodda e waltigol nuugal sharia kessal leydi meeɗen ndi sappo e jetti lewru juin hitaande 2023
faa yimɓe hewɓe gota gouvernement newnani ɗum
so o ngala kartal gotirgal oɗo mbawi faabo torade yoga e carte gollirteɗe leydi meeɗen ndi
ɗe carte goni carte d' identité passeport kartal nina kartal consulaire talkuru donnirgol mobile talkuru militaire talkuru foftere golle ko laati civil na militaire
ñalte fa heewa e waltigol nuugal sharia kessal liri meɗen ndi sappo e jetti lewru juin hitaande 2023
studio tamani e gollidimɓe mum
ana paabodira e waltigol nuugal sharia kessal liri meɗen ndi sappo e jetti lewru juin hitaande 2023
tujjugol ana nanga himɓe hewɓe ley leydi meɗen ndi docteur en coltiwide sababu muɗum yo wulare ɗum wattade himɓe yogaɓe ana tuƴƴe nenno kamɓe tuƴƴoɓe mono fuu no watta fa heɓa daɗa e majjun e hello mi nodirta magga santé ngo hande ana fawi dow haala muɗum ko fatmata kojo waɗni en dow faccitango e Mamadou Sama Sego
to diri ton wakkat juro o wularende yo ko buri degre ngaji chapana e joyi alasan toure tujiki o ndadi fa o tampi neddo mawdo sawrude mo
watti soni walan mi jeba liccere wodere mi watte bo ekina tan samoji jaati feeni liccere hunde fu nafata ana tampi nga san samoji sum de golla samoji so tuddi ko satti so walam ya fa docteur oro mi jewe chafaje hitane fu watti kubbu na wada tan
koron ka kuri mi problem
o do alhali o sababuji mudum na kewi buru fu nange jonte tifoyi madun fusugol laabi jam ndehuji le kine no holtiri docteur Jacob Jakite mo suudu docteur dire
watti joni nan ana satte san wular ana wodi dungu sabato yimbe hewbe ana tutta ku he mudunu ana facantina kef enannal mudun sabi i ana wulan san du ana nato sabe jogabe ana tutta sun mata matan jum ana han yade docteur yalla anta hudun wadan na tahana pamde chafaje de sifamul andaka sabe sun tutta ana han yade docteur be wawini ma chafaje holde tati anta jukude
le ngalure kaydun jamarne huliti sato tujudi ka hulti wiri buru fuf wattu kubbu
minundi lati
ya mingi mi tukni gotan watti kedun be lotir hotan jamul tan dun dargen ga samoji fesna to hore mu lotira jamul dan dun darta ko watti fusum tutta hotan anna ko san ana tampina fa wala sala sar fa kubbu yalti wakkati fu mingi mi tuttan mi lotira hotan jabbu tan du den daro gota gota dun hewtina kan hor nawore san gam yata doktorore
mine men tetal du so konnare
docteur bagayugo abdul Umar na golla to suudu doktoro Serifula Kay holti wiide tujugul ngul yo nyaaw wala toke hun tade dum hora dum no tiida dum yo wi do ala hali tujugul ngul e bi mako
sape ali
tujugul ana wa hebinede chafaje le doktoro men won sabun kulleji ko holdi tiita dum be tadi wonden hore ngin ano men so neddo tuddo yottigande amen do men sukka bubbe kine mudun kulleji yogaji ko natto sabe tujugul ngun daro gaso dum gase fe men wa tewne jom chafaje yogaji ko natto sabe do darna dum
so responsable de ce saignement.
Dogotana yogabe dunno itobe ledde balebe pewtata e mudum sebe do kay sifaji kewdi jogi bangal darnude Ousmane Guindo e Adama Sey be do fuf yo itobe ledde to bankas e banyagara
toujours mo adon denkum lobe
watti fusu netto horam anan nawa du an hoditata wi puddo yogaji wondi hinere jom muti sene mat dun tan men amam meselan tan hoditata watti fusu hoditama yi an yaltan so yi an yalti men wa sukkude hen biral habu yi an dan daro yogabe du ko e parlarde kay ledde yogaji kawnatna dun suma dun ni ila enangi heba una dun fenni mudun wada hen dudu ana darna tuddugol
bo we uluga adanchugo yare
dunke en cellal holti wide soni neddo tuddike ko buri kayu jodda nokku goto heddo dara poufa sede sede ka soni ijam daraki battoto dogotoro en dun do timta yetorme den du cellal hande o jarama hirade o enji cagal joni